ndi chudi ndi chamwayi kubwelera kukachisi m'mawa uno ine ndikungodabwa mbale Neville ananena kuti ambiri samatha kumva kumbuyoko kundimva ine bwino lomwe tsopano kumbuyo uko kodi zonse zili bwino chabwino ndine ndine wang'ono chotero ndimayenera kupanga phokoso lambiri kuti anthu adziwe kuti ndilipo chotero ine ndikukumbukira nthawi ina pamene ine ndinkagwira ntchito kolipirira mabilu ine ndikamakwera pa stepe ndipo ine ndinkakonda kuvala nsapato zazikulu kwambiri zokhala ndi gogoda pa izo kuchokera koyendera nthambo za mmwamba ndipo ine ndinkabwera chokwera mastepe ndipo akazi a Ehud yemwe ali mzanga wa ine amakhala pa switchboard ine ndikutsimikiza bambo Githa kumeneko akhoza kumuzindikira iye bwino lomwe chotero Edith anati Bile iwe umapanga phokoso lowonjeza losagwirizana ndi munthu wang'ono yemwe ine ndinayamba ndamuonapo ndikuponda magogoda awa akulu ndikukwera pamwamba pa mastepe ine ndinati chabwino Edith ndine wang'ono kwambiri ine ndiyenera kuyesesa kuti aliyense adziwe kuti ine ndilipo umapanga phokoso lambiri chabwino ine ndinangopita mkati kuti ndikayimbe mbale Neville anali atandiuza ine kuti bwenzi lathu labwino mbale Roy Robertson monga ali kutali ndi msonkhano m'mawa uno pa chifukwa chakuti akudwala lake iye wakhala ali ndi dzino lophatana ilo layambitsa matenda ndipo zikumpatsa iye kutentha thupi ndipo iye ndiwoti akalizulitse ilo ine ndikuganiza pomwepo ndipo Roy wakhala ali ngati bambo kwa ife kuno ndipo ife timamukonda iye ndipo ine ndinati mbale Roy ine ndikukalowa tsopano mu maminiti pang'ono chabe mu msonkhano ine ndinati ine ndikaupempha mpingo kuti ife tonse tikupempherere iwe m'mawa uno ndipo mawa kumene iye azidzapita uko kuti akasamalire izi dzinolo latuluka mopingasa kapena china chake laphatilira molakwika ndipo iwo akuyenera kuti akalidulepo ilo ndi kulichotsapo mbale Roy ndi wankhondo wakale monga inu nonse mukudziwa kuchokera ku nkhondo yachiwiri ya dziko lonse yemwe anawomboledwa mzidutswa ndipo kukanakhala kuti si kwa ubwino wa mulungu iye sibwenzi ali moyo mkomwe iye anakagonekedwa pamodzi ndi akufa kwa nthawi yayitali manja atawomboledwa kuno ndipo miyendo itaphulitsidwa ndipo mitsempha yayikulu yonse itaphedwa ndipo adokotala lanati ngati iye angakhale moyo konse iye sadzayenda sitepe mkomwe mwachisomo cha mulungu iye amagwira ntchito tsiku lililonse kumakwera ndi chilichonse mulungu wakhala ali wabwino kwa iye chifukwa iye ndi munthu wabwino ndipo ife timamukonda iye ndipo ife tili ife sitili tonse ife tikamakhala moyo wabwino izo sizitanthauza kuti ife ndiwoti sitingakumane ndi mavuto moona mtima izo zimatanthauza kuti mavuto onse alunjikitsidwira njira yathu pakuti zambiri ndi zotunduza za olungama koma mulungu amamuwombola iye kwa izo zonse ndilo gawo la ulemerero chotero ife tingopempha pemphero lapadera m'mawa uno la mbale Roy ine ndikudabwa ngati alipo aliyense muno pakali pano akufuna kuti apemphereredwe akufuna kuti akumbukiridwe mu mawu a pemphero ngati iwo angakweze chabe manja awo chabwino ndizo zabwino tiye ntingoyima kwa kamphindi chabe ngati inu mungatero pamene ife tikupemphera
Lord we come today
Ambuye ife tikubwera lero pakuyamba kwa sabata ndipo dzuwa likungotenga njira yake tsopano kuti liuluke kudusa pa dziko lapansi kuti libweretse kuwala ndi moyo kwa zinthu izo zimene ilo linakonzedwera kuti lidzachite ndipo pakuyamba kwa msonkhano umene ife tili gawo la mpingo wanu umene waitanidwa kuti udzachititse misonkhano ya machiritso athupi kukakwaniritsa zofuna ndi zokhumba za ambuye wathu odala yemwe anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu ndipo ndi mikungwima yake ife tinachiritsidwa Ndipo ife tikufuna tipemphe pakuyamba kwa nsonkhano, pamene ukuyamba kutenga mapiko ake mu nyimbo, ndipo mitima yathu ikuyamba kukwezedwa mmwamba, kuti ife tikhoze kukumbukira mawuno Ambuye, mʼbale wathu wokondedwa wofunika Roy Robertson, wantchito wanu wodzichepetsa. Ndipo ife tikudziwa kuti inu munasunga moyo wake ku bwalo la nkhondo. Ndipo inu mwakhala muli wabwino kwa iye. Ndipo lero iye akuzunzika ndi kutunduzidwa mwakuti iye sanathe kubwera ku tchalichi. Ndipo Ambuye pamene iwo anali kupemphera mu nyumba ya Yohane Mariko, kunali mngelo anatsika kudzalo wa nyumba ya ndende kumene Petro anali mu msinga. Kumeneko anatsegula zitseko mozizwitsa ndipo anamutsogolera iye kutuluka panja. O Ambuye, inu mukadali panobe Mulungu, angelo amenewo ali pakutuma kwanu mmawa uno. Ife tikupemphera Ambuye kuti pamene ife tikupemphera kuno mʼnyumba ya Mulungu kuti angelo atsikire ku nyumba ya mʼbale Robertson, khumbo lake ndikukhala pa malo ake kuno, koma chosautsa chamugwirira iye pansi, ndipo mulole angelo a Mulungu amuwombole iye, amupange iye akhale bwino kuti akhoze kudzatenganso malo ake ku nyumba ya Mulungu. Alipo ena omwe abwera kudutsa movuta, iwo akhala akudwala. Ndipo ife tamuona mkazi wachigulire pamene iye anali pafupi kuti akhale pa mpando wake akukweza manja ake, pamene iye amatsimphina pa mapazi ake. Iye wabwera ku nyumba ya Mulungu kuti adzachiritsidwe. Perekana Ambuye kuti iye apita kuyenda wankhete ndi chitsikana cha mkazi wang'ono. Ena onse amene anakweza manja awo, ambiri a iwo anakwera chifukwa kwalembedwa, ndipo zinawerengedwapo mobwereza, zochuluka ndi zotunduza za ulungama, koma Mulungu amamupulumutsa iye kwa izo zonse. Mulole ife tiwulukire kutali lero muchikhulupiriro, mikono ya chikhulupiriro imene imatiwombola ife kutichotsa kunthenda ndi zotunduza zonse, pamene nsonkhano watha pasakhale wina wofowoka pakati pathu. Perekana Ambuye kuti osakhulupirira aliyense akhale okhulupirira. Ndipo pamene ife tikusinkhasinkha pa mawu anu, mulole Mzimu Woyera uwatenge iwo ndipo uwayike iwo mʼmitima yathu, ndipo mʼmenemo uziwathirira iwo kufikira iwo asandulike chipatso cha mawu. Tichitireni ife ichi Ambuye, pamene ife tikuweramitsa mitu yathu modzichepetsa ndi kupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Inu mukhoza kukhala. Tisanalowe mu uthenga wa nsonkhanowu mmawa uno, ndikufuna kuyika apa malingaliro anu moyandikira pang'ono. Ngati pale aliyense wa inu amene ali ndi matchuti ndipo akufuna kudzakhala nawo pa umodzi wa misonkhano imene ikachitikire ku Middletown, Ohio, kuyambira lolemba Sabata, iwo udzakakhala pa mabwalo a misasa. Kodi inu mukulidziwa dzina la mabwalo a misasa awo, Gene? Mbale Sullivan, Middletown ndi mzinda waung'ono. Ine ndikuganiza pafupifupi ngati Jeffersonville kuno. Ndi kuchimake kwa basketball, Mbale Sullivan ndi mbusa kumeneko. Uliwonse wa mipingo ya Full Gospel, yomwe kuli 60 chakuti, ina yomwe ikuthandizira mu msonkhano uwu. Adzakhoza kukuwuzani inu kumene mabwalo a misasa ali. Ndipo kukakhala malo ogona ambiri mabwalo a misasako. Ine ndawuzidwa chomwecho kuti akasamalire anthu omwe akufuna kubwera. Ndipo misonkhano idzayamba lolemba kudusa mpaka loweruka masiku 6, ndipo sidzakhalapo la Mulungu chifukwa cha matchali chena, kuti iwo akhoza kudzapita ndi kukakhala ndi misonkhano yawo ya nthawi zonse. Mwina mwake kudzakhala misonkhano ya machilitso kapena pemphero la odwala usiku uliwonse, ndipo aliyense akuyitanidwa. Ndipo iyo idzayamba pa August 10 mpaka pa 15, lolemba kudusa mpaka loweruka. Ndipo ngati inu muli ndi tchuti, ndipo tchuti chanu chikubwera, ndipo inu mungafune kukhala nacho mwanjira imeneyo, chabwino, ife ndithudi tidzakondwa kukhala nanu. Ine ndikufuna ndiwalimbikitsenso onse iwo amene sanabatizidwe mu ubatizo wa Chikhristu kuti atsalire mmawa uno ndipo aziganizire izo ndi kumakonzekera utumiki wa ubatizo umene utsatirepo mu pafupifupi maminiti 45 tsopano ine ndikuganiza izo zidzakhala pano pa tchalichi. Ife kwambiri tilipoti tidziwalimbikisa anthu kuti azibatizidwa mu ubatizo wa Chikhristu podziwa kuti uwo wofunikira kuchipulumutso pakuti kunalembedwa ndi Ambuye wathu kutuma kwake komaliza kwa mpingo kapena pamene iye ankautuma mpingo kumapeto iye anati pitani mudziko lonse ndipo kalalikireni uthenga kwa cholengedwa chilichonse iye amene akhulupirira nabatizidwa adzapulumutsidwa. Yotero, ife tikudziwa kuti ndizofunikira kuti ife tizibatizidwa mwa kumizidwa. Ndipo ife tikhala wosangalala kuchita ntchito iyi kwa inu, kwa aliyense yemwe watsimikiza mu mtima mwawo kuti Yesu Khristu ndi mwana wa Mulungu, iye anafa kuti adzapulumutse ochimwa, ndipo inu ndi amene iye anafa kuti adzakupulumutseni. Ndipo mukufuna kubwera ndi kudzabatizidwa mu dzina la Yesu Khristu kuloza ku chikhulupiriro cha machimo anu. Kunena kwa dziko lapansi kuti inu mukukhulupirira kuti machimo anu achotsedwa ndi kuti inu tsopano mukupita kukakhala ophunzira wa Ambuye Yesu kuti mukatenge mayimidwe anu. Ngati inu mulibe tchalichi choti muzipitako, ife tidzakhala okondwa kukhala nanu mu chiyanjano ndi ife. Ife tilibe umembala kuno, ndi kachisi wotseguka kwa thupi lonse la Khristu la chipembedzo chilichonse. Ife timayima ngati chipembedzo cha onse. Ndipo ife timatsegula makomo kwa anthu onse, osawerengera omwe iwo ali mtundu, fuko kapena kachikhulupiriro. Aliyense ndi olandiridwa, aliyense yemwe akufuna bwerani. Ndipo ngati inu mulibe mpingo wina uliwonse, ife tidzakhala okondwa kuti inu mungobwera ndi kudzayanjana nafe. Palibe chilichonse choti nkujoyina kudzangobwera mkati muno pamene makomo atsegulidwa ndi kudzayanjana nafe. Izo zonse zimene inu mukusowa, mungobwera monga chomwecho. Mubwere ndi mtima otseguka, mudzayike mapewa anu pa gudumu, ndipo mutithandize ife pamene tikukanikizira patsogolo pachifukwa cha ufumu wa Mulungu. Pakuti ife tikukhulupirira kuti olalo posachedwapa liyandikira, zimene zinthu zonse zimene zinayankhulidwa mu Baibulo zidzakwaniritsidwa. Nzosakayikitsa kuti ambiri a inu munawerenga za Khrushchev, maneno ake ku UN tsiku lina, monga zinabwerezedwa mowerenga kwa ine kuchokera mu pepala ya ku Canada ndi mzanga. Iye anati, ngati kuli Mulungu iye aliokonzeka kuti asese ndi kuyeretsapo kachisi kachiwiri ndi inu achikapitalist monga iye anachitira pachiyambi. Chotero tsopano inu mukhoza kuwerenga pakati pa mizere. Iye aliokonzeka kuti asese kachisi kachiwiri po nzoyipa wachikomunisti angati anene chinthu ngati chimenecho. Iye anali ndi china chake ngakhalebe kumkulondola. Anali achikapitalist poyamba amene anayambitsa vuto. Ife ndife achikapitalist. Ine ndinamumva mʼbusa wathu wokondedwa wapa mtima Mbale Neville akunena ndemanga pa television yake kapena pa kulengeza kwa pa wairesi mmawa wina zimene zimangobwerabwera mʼmalingaliro anga. Ine sindikutha kuyiwala basi zimenezo. Ine ndinazibwereza izo kwa bwenzi la ine usiku wapitawo. Ndipo izo zinali izi kuti kudzakhala mzimu woyera ukadzati wachotsedwa kuchoka pa dziko lapansi kuti chipembedzo chofunda cha tchalichi chizidzapitirirabe osadziwa kusiyana kwake. Kodi inu munayamba mwateropo? Ndi angati anamva zimenezo? Kodi izo sizinali zododometsa? Iwo sakudziwa mzimu woyera, ndotero iwo sadzadziwa pamene iwo wapita, ndipo iwo adzakhala akungopitirirabe chimodzimodzi momwemo pamene otsirizayo adzasindikizidwe kulowa mu thupi la Khristu. Iwo adzakhala akupitirirabe kuyesesa kuti abweretse owatembenuza kwa iwo, chifukwa iwo sakudziwa chomwe iwo uli. Ndipo zipembedzo zawo zofunda zizidzapitirirabe chimodzimodzi monga iwo anali. Tsopano izo zikoza kusazimirira mwa inu, monga izo zinachitira kwa ine. Koma iro kwenikweni linali neno lododometsa kuti iwo adzakhala kutali kwa mbiri zedi basi mu miyambo ya chipembedzo kufikira kuti iwo sadzawusowa mzimu woyera chifukwa iwo sakudziwa chomwe iwo uli kuyamba ndi kuyamba. Mulungu atichitira ife chifundo. Mbale, ine ndikufuna kukhala mmoyo uno ndicho chokhumba changa kufikira kuti ngakhale kachiduswa kakang'ono ka kukhumudwa kwake ine ndizikadziwa iko mu mtima mwanga. Ine nditachita china chake chimene chingamukhumudwitse iye, ine ndizitha kuchimverera icho mukamphindi chabe. Ndiye muneneza kuti iyeyo kulibeko? Ine sindikufuna kuti ndizakhale kuno pamene iye adzakhale kulibeko. Ine ndikufuna ndizakhale nditapita pamenepo. Inde bwana, chifukwa sipadzakhala magazi pa mpando wa chifundo. Iko kudzakhala kwa mdima ndi kwa utsi ndi kwa kuda. Malo oyera sadzakhala ndi woyimirira mlandu kumeneko kuti achondelere mlandu wathu pa nthawi imeneyo. Inu mukudziwa lemba limanena zimenezo, malo oyera amachita utsi, panalibe magazi pa mpando wa chifundo, kenako ndi chiweruzo. Ngati Ambuye nthawi ina molawirira chilimwe chino adzatipatsa ife chitsitsimutso cha mausiku angapo, ine ndinangopanga izo m'malingaliro anga. Ine ndikufuna kuti ndidzatenge buku lija la chivumbulutso ngati phunziro pa izo, kudzangodusa buku ilo la chivumbulutso pa. Tsopano lero ine ndikudziwa kuti alipo ambiri abwera kuti adzapempheleredwe. Ndipo ofesi yanga inali yotseka lero kapena sabata ino, ndipo anthu ena anali atabwera sanapeze mwayi woti apempheleredwe kunja uko chifukwa chakuti anyamata anali atapita kwa tsiku kapena chomwecho kuti akapume. Iwo ali ndi ntchito yambiri yoti achite, ntchito yawoyawo phatikiza ntchito ya pakachisi ndi kuyimba kwa foni yanga ndi chilichonse. Izo posakhalitsa zimakufikira mmisempha mwako. Ndipo chotero ndiye ndicho chifukwa chake ine ndikudziwa ine ndimayenera kupita kwina kwake kamodzi mukanthawi ndi kukachita china chake chosiyana. Ndipo ine ndikudziwa iwo amatero nawonso. Chotero iwo anandiyimbira ine, ine ndinati ine ndikuganiza izo zikhala bwino. Ndipo ife tipempherera odwala mu mphindi zingapo. Ndipo ine ndinaganiza ife tiwerenge zina kuchokera ku mawu a Mulungu. Ngati inu muli ndi Baibulo lanu tsopano, tiye nditembenuzire ku buku la Yesaya. Ine ndimakonda kukuonani inu mukutenga buku lanu ndi kuliwerenga ilo. Ine ndikuwerenga ngati inu si mawu oposera amodzi chabe kapena awiri, ife tiwerenga apobe ndi mawu amuyaya achisavundi a Mulungu. Iwo sangathe kupita. Mutu wa 55 wa Yesaya, kunziro chipulumutso chosatha. Ho! Aliyense amene ali ndi ludzu, bwerani inu kumadzi. Ndipo iye amene alibe ndalama, bwerani inu, mudzagule ndi kudya. Eya! Bwerani mudzagule vinyo, mkaka opanda ndalama ndi opanda mtengo. Bwanji inu mukutaya ndalama pa izo zimene sizili chakudya, ndipo mukugwirira ntchito zimene chili chosakhutitsa? Mvetserani mwachangu kwa ine, ndipo mudye inu izo zimene zili zabwino, ndipo mulole moyo wanu ukondwere wokha mukunenepa.
Incline your ear
cherani khutu lanu ndipo mubwere kwa ine. Imvani ndipo moyo wanu udzakhala moyo, ndipo ine ndidzapanga pangano losatha ndi inu ngakhale zifundo zotsimikizika za Davide.
I'd like to speak to you just for
ine ndikufuna kuti ndiyankhule ndi inu kwa mphindi pang'ono chabe pa phunziro, opanda ndalama kapena opanda mtengo. Kuli zinthu zosangalatsa zochuluka kwambiri za masiku athu. Kuli zochuluka kwambiri zikukopa anthu kuzimene ife tingazitchule zosangalatsa ndipo ndi za anthu onse a misinkhu yonse.
There are the enticements for the young people, the modern
kuli zokopa za chinyamata, magule amagono ndi maphwando agwedemula ndi nyimbo zimene iwo ali nazo zimene zimapita ndi izo. Ndipo zonsezo ndi zokopa za chisangalalo. Ine sindikusamala kaya khomolo ndi labwino chotani mwene mwanayo waleredweramo ndi momwe iye waphunzitsidwira kuchita bwino. Kati mwana ameneyo sanalandire chomuchitikira chakubadwa kwatsopano, nyimbo zagwedemula zingagwire chelu chake mwansanga basi iye akangozimva izo. Chifukwa mwa iye munabadwa mwa iye mwachilengedwe mzimu wachithupithupi, ndipo mphamvu ya mdyerekezi ndi yayikulu kwambiri lero mpaka imagwira mzimuwo wa wang'ono uyo. Ndipo ndi mochuluka motani izo zingachite kwa wamkulu ndiye yemwe wakana kubadwa kwatsopano, chifukwa pokhapokha ngati moyo wako wasinthika ndipo iwe watembenuka ndipo wabadwa mwatsopano kulowa mu ufumu wa Mulungu, chikhalidwe chako chikhalabe cha zinthu za dziko lapansi. Zilibe kanthu kuti ndiwe wachipembedzo bwanji ukhapokha ngati chimenecho chasinthidwa mwa iwe. Iwe ukhoza kumapembedza ndi kukhala wachipembedzo, komabe icho chidzakhala ndi mtundu wina wa mphamvu yokoka kwa iwe, chifukwa munthu wakale uyu wa tchimo ndi zokhumba zake sanafebe mwa iwe. Koma pamene ukulola Khristu akhale pa mpando wachifumu mu mtima mwako, zinthu zimenezo sizimavutanso, izo ndi zazikulupo kwambiri. Ine sindingathe kutchula dzina la munthuyo, chifukwa ine sindingathe kulingalira za dzina lake tsopano, koma ambiri a inu mumukumbukira iye. Iwo amati kunali chilumba mene amuna amapitako mwa uchifwamba ndipo akazi amatulukirako akuimba, ndipo nyimbo zawo zimakhala zodolola kwambiri mwakuti oyenda pa madzi akamadutsa pa ngalawa amakhoza kupitako, ndipo kenako asilikali achifwambawo amakhoza kuwagwira oyenda apa madzi awa mowadzidzimutsa ndi kuwapha iwo. Ndipo mwamuna wina wamkulu ankafuna kuti adutseko, ndipo iye anawawuza oyenda pa madzi ake kuti amumangirire iye ku chintengo chachinsalu cha mstimayo ndi kuyika china chake mkamwa mwake kuti iye asathe kufuwula, ndi kuyika zotseka m'makutu oyenda pa madzi ake kuti iwo asakhoze kumva ndi kumayenda akudutsa kuti amve izo. Ndipo akaziwo anatulukira akuvina ndi kumafula ndi kumayimba, ndipo izo zinali zopambana kwambiri mpaka iye anazisukula khungu la mikono yake akufula kwa omuyendetsa ake, khotani khotani, koma iwo samamumva iye, anali atatsekera m'makutu mwawo. Ndiyeno iye anayenda kupita kumalo ena mune iwo anali kuti amuchotse iye kapena amasule manja ake, ndipo iye anali kuti achotse zotsekera m'makutu awo. Kumeneko pamene amayenda pa nsewu iye anamva oyimba amene anali wapamwamba kwambiri kuposa ajawa uko, kuti pamene iye amadutsanso iwo anati, oh oyendayenda wamkulu, kodi ife tikumangirireni nso inu kuntengo kachiwiri? Iye anati, ayi ingo ndi masulani ine, ine ndamva china chake chopambana kwambiri zedi kufikira kuti izo sizidzandivutitsanso ine mkomwe. Ndi mmene izo zimakhalira ndi mkhristu wobadwa kachiwiri. Iwo anapeza china chake chopambana kwambiri kuposa gwedemula ndi zisangalalo za mdziko lino. Iwo amasangalatsidwa ndi mzimu woyera, iwo ndi wopambana kwambiri zedi kufikira kuti dziko ndi lakufa kwa iwo. Koma pamene inu mupita ku zisangalalo zotchipa izi, inu mukuyenera kukumbukira kuti inu mumayenera kutenga ndalama zochuluka mnyamata wang'ono yemwe amatengera chibwenzi chake chachikazi kumaphwando awa ndi magule awa ndi zina zotero akalipira zochuluka kwambiri za malipiro ake apa sabata ndipo anthu achigulire amene amayesera kupeza chisangalalo popita kumabwalo amowa kuti akamwe kuchotsa nkhawa zawo za msabata iwo amayenera kuti akalipire ndalama zambiri pokodi iwo amapezako chiyani kwa izo iwo sapezako chilichonse koma kupweteka kwa mtima ndipo kumbukirani inu mudzayenera kuti mudzakambirane ndi mulungu tsiku lina pa izo ndipo malipiro a tchimo ndi imfa inu simupindula chilichonse kuno pa dziko lapansi pochita zimenezo ndi kunyezimira kwabodza kumwa kumangowonjezera chisoni tchimo limangowonjezera imfa pa imfa potsirizira panu padzakhala kulekanitsidwa ndi mulungu mwamuyaya kukalowa mu nyanja ya moto ndipo inu simudzapindula chilichonse koma mudzaluza ye mulungu akubwera ndipo akufunsa funso chifukwa chiyani iwe umataya ndalama zako pa zinthu izo zimene zili zosakhutitsa chifukwa chiyani iwe umachita zimenezo ndi chiyani chimawapangitsa anthu kufuna kuchita zimenezo iwo amawononga zonse zimene iwo ali nazo zonse zimene iwo angakhoze kuzigwirira ntchito kuti akagule chakumwa kuti akamuveke mkazi wina amene iwo amayenda naye kapena mtundu wina wa zosangalasa zachidziko chisiliro chamanyado koma ife timawuzidwa mu baibulo ndipo timafunsidwa kuti tibwere kwa mulungu ndipo kuti tidzagule chimwemwe chamuyaya ndi moyo wa muyaya opanda ndalama kapena opanda mtengo zinthu zimenezo sizingakhoze kukhutitsa ndipo mapeto a zimenezo ndi imfa ya muyaya ndipo izo zimakuthera iwe ndalama zonse zimene iwe ukhoza kuzisonkhanitsa pamodzi kuti ukhale chikhwaya kapena msangalatsi kapena mnyamata wa nthabwawa kapena chilichonse chimene iwe ukhoza kukhala kapena mtsikana wotchuka kapena chilichonse chimene chili izo zimakutengera iwe zonse zimene iwe ungazibweretse pamodzi kuti uchite zimenezo kuvala mu mavalidwe apamwamba kwambiri ndi kuchita zinthu zimene dziko limachita basi nkuthera kukolola cheke cha chionongeko cha muyaya mulungu anati ndiye chifukwa chiyani kodi ife tidzachita chiyani pa tsiku la chiweruzo pamene ife titi tidzafunsidwe chifukwa chomwe ife tinachitira zimenezo kodi yankho lathu lidzakhala chiyani kodi lidzakhala yankho lotani kwa achimereka amakono omwe amanena kuti iwo ali mfuko la chikhristu ndipo pali ndalama zochuluka zimene zimawonongedwera pamowa mu nthawi ya chaka kuposa za chakudya chifukwa chiyani ndikuwonongera ndalama zanu pa zinthu za mtundu umenewo komabe boma likhoza kukutumizani inu ku ndende chifukwa cha msonkho wa madola asanu amene inu munatumiza mwina mwake ku bungwe lina limene silinayikidwe moyenera kuti lizilandira misonkho potumiza wa mishonale wina kutsidya kwa nyanja ife tidzakafunsidwa tsiku lina chifukwa chiyani iwe unachita zimenezo ife ndife fuko la chikhristu ndipo mabiliyoni akutumizidwa kwa anthu awo kumeneko amene tikuyesera kuti tiwagule ubwanawe tsopano iwo akuzikana izo zosadabwisa Khrushchev anati ngati uli mulungu iye asesa nyumba yake yachifumu kenanso achikunja akukhoza kupanga maneno oterowo kuti abweretse manyazi pa ife ndi chinthu cha manyazi bwanji icho chili ndipo ife tikumadzitchula tokha a khristu mulungu anati bwerani mudzagule moyo wa muyaya opanda ndalama, opanda ntengo. Moyo, kuti mudzakhale moyo kwa nthawi zonse. Ndipo ife tikupotoletsa misana yathu kwa iwo. Ndikuseka pa nkhope pake. Kodi ife tidzachita chiyani pa tsiku limenelo? Kodi kudzakhala chiyani? Ngati Mulungu watipatsa ife zinthu zoti tichite, watipatsa ife ndalama, watipanga ife kukhala fuko lolemera kwambiri pansi pa myamba, ye Mulungu adzatifunsa, kodi tinachita nazo chiyani zimenezo? Kwa chiyani ife timawonongera ndalama zathu pa zinthu zimene nzosakhutitsa? Osatikokha kwa fuko, koma izo zingakhale kwa munthu payekha payekha, kuchokera ku ndalama yachitsulo mpaka ku mamiliyoni amadola aliyense adzapatsidwa. Pamene azibambo anaphana wina ndi mzake, ine ndinawerenga nkhani posakhalitsapa, pamene anyamata awiri amagwira ntchito mu msasa wosaka, mmodzi anali ndi ana asanu, winayo anali ndi awiri, ndipo mmodzi wa iwo anali woti achotsedwe ntchito. Ndipo mmodzi wa anyamatawo yemwe anali ndi ana awiri kapena anali ndi ana asanu, anamvera kuti iye amayifunitsitsa ntchitoyo kuposa iye amene anali ndi ana awiri. Ndipo anapita kosaka ndi iye, ndipo anamuombera iye kunsana. Ndalama ndiwo mtundu wa fuko, ndiwo mtundu wa kumvelera, ndiwo mtundu wa mzimu umene ukuwalamulira anthu. Ndiye inu mukhoza kuona ndikofunika bwanji momwe kubadwa kwatsopano kukuyenera kukhalira. Iwe uyenera kubadwanso kachiwiri, izo zikuyenera kutero. Bwerani kwa ine, ndipo mudzagule opanda ndalama. Inu simungati ine ndinalibe ndalama. Inu simukusowekera ndalama iliyonse, izo zikuperekedwa mwaulere. Ife achimelika nazolowera kulipira njira yathu pa chilichonse. Ndiyo mbalume yathu. Ife timalipira apa zinthu. Ife tili ndi ndalama. Timaonetsera mapepa ama dola athu ku maiko ena ndi zina zotero amene ali osauka. Ukamayenda iwe umaona alendo akulowamo onse atavala nthenga ndi zofewa. Achimelika amapita kwa iwo. Chinthu chimenecho ndi chisiriro chonyansa pamaso pa Mulungu. Zimenezo sizidzagula njira yathu yakumwamba. Koma chilichonse mu Amerika, ife timayenera kulipira njira yathu. Iwe ukapita kumalo odyera, ndipo iwe ukadya chakudya cha madzulo chako, ndipo ngati iwe suwika ndalama pa tebulo, mupatsa woperekera ameneyo, pamakhala tsinya limene limabwera pa nkhope, pambuyo pakuti kampani yomwe iye akuyigwirira ntchitoyo yamulipira. Ndipo izo zimayenera kukhala pafupifupi 10% kapena kuposerapo ya bilu yakoyo. Ngati iwe sutero, woperekera ameneyo amakuyang'anira iwe pansi ngati womana kapena wina wake ngati oumira. Pamene iye amalandira ndalama zake, ine ndikuganiza ndi chitonzo ndi chamanyazi kuchita zimenezo. Ine ndikuganiza ndikuweluza kolakwika kwa fukoli. Kale anali anthu abwino, malo abwino, samalola zimenezo. Koma zonsezo zikulowa mu mzimu umodzi wa ukulu. Ine ndinali pa ulendo pa stima, ndipo olandira alendo, ine ndinali ndi kachikwama kakang'ono mdzanja limodzi ndi sutikesi kwinako, ndipo kabokosi kazometera mkwapa mwanga, ndipo ndimayenda. Olandira alendo anabwerapo anati, kodi ine ndingakunyamulireni inu zimenezo? Ine ndinati, ine ndikungopita ku stima uko bwana, sikomo inu, kwambiri zedi, basi pafupi, mayadi sati. Iye anati, ine ndinyamula izo. Ndipo iye anatenga chinthu chaching'onocho ndi kuchinyamula mwamba icho ndi kumayenda. Zabwino, pamene iye anafika, ine ndinaganiza mwina mwake ine, ine ndimadziwa kuti iye amalipiza, koma ine ndingomupatsa iye, ndimupatse iye theka la dola. Iye mwina mwake ananyamula katundu wangayo kwa pafupifupi mwina miniti, pafupifupi kutalika kwake ngati kumapeto aka chisuno mene iye anakapeza stima. Ine ndinakwera mu stimayo poyamba, ndipo ndinangofikira pansi ndikutenga izo. Ine ndinamupatsa iye theka la dola. Iye anati, miniti chabe! Ine ndinati, ndi chiyani bwana? Iye anati, ine ndinakunyamulirani inu zikwama zitatu. Ine ndinati, inde bwana, uko mkulondola. Ndiye palakwika chiyani? Iye anati, mtengo wanga wotsikitsitsa ndi masenti 25 pa chikwama. Inu muli ndi 25 yanga inanso. Mukuona, chimenecho ndicho chimerika. Chilichonse chiyenera kulipiridwa. Iwo ukapita koyenda mu galimoto yako, ndipo iyo ikagwera mu dzenje, ndipo iwe ukampeza wina wake kuti akukokere iwe pa mtunda. iwo uyenera kuti ukonzekere kulipira chifukwa iwo akulipiritsa iwe chifukwa cha izo makako akabwera ikudza kutenga iwe iye akuchaja iwe mwakati pa mayirosi ndipo ngati ndi mulimi kutulukitsa ka 9 pa 10 akamutulutsira tirakitale yake izo zimakhala zoyipitsitsa kuposa zimenezo iwe umayenera kulipira chilichonse imene iwe wapangiridwa chilichonse chimakhala kulipira ndalama kulipira ndalama ndipo komabe ndi dzenje lalitali bwanji ndipone tchimo lakuponyanimo inu ndani akanakhoza nkomwe kukutulutsanimo inu mu dzenje la tchimo koma mulungu amakutulutsanimo inu mu dzenje la tchimo wopanda ndalama wopanda mtengo pamene panalibepo wina aliyense akanakutulutsanimo inu ngati inu simulipira mochuluka kwa galimoto yokukokaniyo inu mukhalabe mu dzenjelo inu mukuyenera mukhale ndi ndalama kapena inu mukhalabe mu dzenjelo koma dzenje loyipitsitsa mene inu munayamba mwagweramo limene mdyerekezi anakuponyeranimo inu dzenje la tchimo ndi kusakhulupirira mulungu mwachifuniro adzakutulutsanimo inu opanda ndalama opanda mtengo ndipo komabe inu mwangogona mu dzenje mukungosambira mu tchimo ndipo simukuyitanira mkomwe pa iye pamene inu mupeza galimoto yokukokaniyo kawirikawiri iwo amayika tchenu chachikulu kulowa mdzenjelo amachikulunga icho mozungulira bampala kapena zina zotero ndikuyamba kugwejemula ndipo mphamvu ya galimotoyo imayamba kukoka ndipo injini zimayamba kugwira ntchito ndi kukokerani inu panja pamene mulungu akupezani inu mu dzenje la tchimo ndipo nakumvani inu mukuyitanira pa iye iye amatumiza tcheni chimene chinakulungidwa mozungulira kavari chikondi cha mulungu ndipo amadzachikoletsa icho pa mtima wanu ndipo amadzayika mphamvu ya mzimu woyera kumeneko kuti iyambe kukoka ndipo izo simulipira kalikonse ndipo komabe ife timagona mu dzenje chifukwa ife sitingathe kulipira izo ndi matumba athu ife achimereka timaganiza kuti ife tikhoza kulipira izo kuchokera mmatumba mwathu koma inu simungathe ndi zopanda ndalama kapena zopanda mtengo inu simulipira izo kutchalichi yesu analipira izo pa kavari koma anthu akuchita manyazi ndi izo iwo akufuna izo mwa njira yawoyawo mulungu ali nayo njira yoti inu mulandilire izo ndipo izo ndi zaulere ngati inu mungazitenge izo kawirikawiri pamene iwo akukoka iwe mu dzenje iwo umakhala utakandikakandika iwo umayenera kupita kuchipatala ndipo iwo asanayambe kugwira ntchito pa iwe chinthu chimodzi chisanachitike iwo amafunsa kodi ati apereke bilu ndi ndani ngati ife titi tisoke mabalawa ngati ife titi timuthire mafutawa ndi kumubaya kuti tikubaye iwe katemera wachiphe cha magazi kodi iwe uli ndi insurance ya mtundu wanji iwo asanachite chinthu chimodzi payenera pakhale ndalama pa mzere koma pamene ambuye wathu ayika tcheni chake chachikondi mozungulira mtima wako ndi kukukoka iwe kuchokera mu dzenje la tchimo iye amachiritsa mtima wosweka uliwonse amachotsamo tchimo lonse ndipo biluyo imakayikidwa mu nyanja yakuiwala kuti asadzakumbukirenso mkomwe za iwe bwerani opanda ndalama kapena opanda mtengo zilibe kanthu kuti iwe wachekedwa moyipa chotani ndipo wavulazidwa moyipa bwanji mene banja lako lachitira mena zimene iwe wachita palibe bilu kwa izo iye amachiritsa kupweteka kwa mtima konse amachotsa zisoni zako zonse iye anavulazidwa chifukwa cha mphulupulu zathu anatunduzidwa chifukwa cha kusaluzika kwathu chilango cha mtendere wathu nali pa iye ndipo ndi mikungwirima yake ife tinachiritsidwa zonsezo ndi zaulere ndipo ife sitilandira izo chifukwa chakuti ife tikulamulidwa ndi mzimu woyipa ife tikulamulidwa ndi mzimu wa fuko mzimu wa dziko lapansi nalo moti tizilamulidwa ndi mzimu wa mulungu mzimu woyera umene umatitsogolera ife ndi kutilondolera ife kuzoonadi zonse ndi kulipangitsa baibulo kutero Tawi na mbuyo mo ine ndinali kuyankhula iwachikunja iyanati ganizani za ichi bamba Branham zosautsa zonse izi za moyo ndipo chinthu chokhacho chimene ife tili nacho chimene ife tinapulumuka nacho zolembedwa zina za chiyuda za chikale ine ndinati bwana zimenezo zikoza kukhala zonse zimene inu muli nazo koma ine ndili nacho china choposa zimenezo ine ndili ndi mzimu wa iye amene analemba izo zimene zimatsimikizira izo sikuzipanga izo kukhala chomwecho lonjezo lililonse yesu anadziwe mmene iye akanati azitengere izo mukuona inu mukuyenera mubwere ndipo mudzagule wopanda ndalama mudzagule wopanda mtengo izo sizikutengerani inu kalikonse izo ndi zaulere kwa aliyense yemwe akufuna loleni iye abwere Mulungu akukukokani inu kuchokera mudzenje. Monga munthu uja pa chipata chotchedwa chokongola, iye anali ataponyedwapo kuchokera mʼmimba ya mayi yake ndi mdyerekezi yemwe anamulumalitsa iye kumapazi ake. Njira yake yopezera zinthu inali kupempha zithandizo kwa anthu omwe amadutsa. Ndipo pamene iye anakhala pa chipata mmawa umenewo, yanaona alalika awiri a chipentekosti akubwera analibe kobiri limozi pakati pawo pakuti iye anati siliva ine ndilibe ndipo kobiri ndikachiduswa kakang'ono kwambiri ka siliva siliva ndi golide ine ndilibe ine ndikuganiza munthu uyo anaganiza china chake chonga ichi alibe chifukwa chonyamulira chikho changa mwina mwake iye anali kuyesetsa kuti asunge ndalama zokwanira iye anali usinkhu wa zaka 40 zakubadwa ndipo mwina mwake iye amayesetsa kuti asunge ndalama zokwanira adokatala akanakhoza kumupangira iye zochirikiza ziwiri kuti iye aziyenderapo pakuti iye mu mfundo za kumapazi kwake imene iye anafoketsedwamo ndipo mwina mwake iye ankayenera kuti akhale ndi ndalama kuti akhale pa mzere madokotala asanamupatse iye chithandizo ndipo ndithudi panalibe chifukwa choti iye azigwirabe chikho chake kwa alaliki a chipentekosti awa omwe analibe kalikonse mwayi iwo anali osauka kwambiri sakanapeza mkomwe kobiri kuchokera kwa anyamata amenewo koma amene iye anayang'ana mu nkhope zawo modzi wang'ono ndi wamanyazi ndi ukana modzi winayo wokalamba ndi wamagwinya mene yohani pamene petro ndi yohani amapita kuchipata iye anaona china chake mwa mwamuna wachichepereyo icho kuchita manyaziko kunali kopambana pang'ono kuposa wawamba iye anaona pansi pa magwinyawo ndi nkhawa za dzuwa la chigalileya limene linali litawotcha nkhope ya msodzi wokalambayo pamenepo panali chimwemwe chosaneneka ndi ulemerero wodzaza iye anaona china chake mene chinaoneka chosiyanalanapo pang'ono inu mukudziwa pali china chake ndi chikhristu chimene chimawapangitsa anthu kuoneka mosiyana iwo ndi anthu okongoletsetsa mu dziko lonse ndipo iye anatenga chikho chake ndipo anangochigwiritsitsa icho po mtumwi petro pokhala wamkulu kwambiri anati siliva ndi golide ine ndilibe mwakulankhula kwina ine sindingakuthandize iwe chilichonse kuti ukagulire ndodo zoyendera izi siliva ndi golide ine ndilibe koma nene ine ndili nacho iye anali atapita kukagula kwa iye amene anali ndi uchi ndi zimwemwe za vinyo wa chipulumutso iye anali atangobwera masiku awiri kapena atatu izo zisanachitike kuchokera ku pentekoste kumene china chake chinali chitachitika ndipo nyamatayo analumpha ndi amen wamkulu kwambiri ndi izo ndipo anayang'ana pa nkhope yake chinachitika ndi chiyani unyolo uja wachisoni chifundo cha iye amene anati ine ndinali ndi chifundo pa odwala mzimu omwe uja unali utatenga malo mu mtima mwa msodzi wakaleyo Iye anati, ngati zili za ndalama ine ndilibe iliyonse, koma ine ndili ndi china chake, mune chiti chitenge malo ake ka miliyoni, chomwe ine ndili nacho. Tsopano kumbukirani, Petro anali Myuda, ndipo iwo amakonda ndalama mwachilengedwe. Koma Myuda uyu anali atatembenuka, osati chomwe ine ndili nacho, ine ndikugulitsa iwe, koma chomwe ine ndili nacho, ine ndikukupatsa iwe. Chomwe ine ndili nacho, ine ndilibe khobiri mtumba mwanga. Ine sindingathe kugula loaf ya bread. Ine sindingathe kugula chilichonse. Ine ndilibe cent. Koma ngati iwe ungalandire izi. Chomwe ine ndili nacho, ine ndipereka kwa iwe. Chifukwa icho chinapatsidwa kwa ine. Ndicho chimene ife tikusowa. Chomwe ine ndili nacho, ine ndikupatsa iwe. Kodi muli ndi chiyani bwana? Ine ndinaluko kwa iye amene amagulitsa mkaka ndi uchi opanda mtengo. Ine ndipereka izo kwa iwe. Iwe ulibe choti undipatse ine pa izo. Ngati iwe ungalandire izo, ine ndikupatsa iwe izo. Osati ngati wina amene angayikepo mtengo, koma iwo amene angapereke. Chifukwa monga mwaulere mmene inu mwalandilira, mwaulere perekani. Iko kunali kutuma kwa ambuye wake, basi masiku atatu chabe apitawo. Pitani mudziko lonse mukalalikire uthenga, iye amene akhulupirira ndipo nabatizidwa adzapulumutsidwa. Ndipo iye amene sakhulupirira adzawonongedwa. Zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Mudzina langa iwo adzatulutsa ziwanda, iwo adzayankhula ndi malilime atsopano. Ngati iwo adzamwa zinthu zakupha, izo sizidzawapweteka iwo. Ngati iwo adzatenga njoka, iyo sizidzawavulaza iwo. Monga mwaulere mwalandirira, mwaulere perekani. Myuda ameneyo anali atasinthidwa. Mene ife tikusowa mu America ndi kusinthika kwa mzimu woyera kutenge malo ati miyambo tatu tina ta chipembedzo. Monga mwaulere inu munalandirira, mwaulere perekani. Chomwe ine ndili nacho, ine ndikukupatsa iwe. Mzina la Yesu Kristu wa ku Nazareti, dzuka ndipo uyende. Chikhulupiriro mu dzina losayipitsidwa la mlengi lija. Nzosadabwitsa iye anapita akutsimphina ndi kulumpha ndipo akutamanda Mulungu. Oh, inu mukudziwa zinthu zazikulu. Iye mwina mwake anali atakhala pamenepo zaka 40 akuyesera kuti apeze ndalama zokwanira kuti adzigulire ndodo zina zake. Ma iye samatha kuchita zimenezo. Koma pomwepo pamalo osayembekezeka kwambiri ndi nthawi yosayembekezeka ndi anthu osayembekezeka osakwanira, iye adapeza chimene iye ankachifuna. Ndine wokondwa kuti Mulungu amachita izo mwa njira imeneyo. Poka guluka apang'ono otchedwa ozigubuduza usiku wina, ine ndinapeza chimene ine ndinkachifuna. Ndalama imeneyo sikanakhoza kugula mugulu la osazindikira, osaphunzira, anthu ovala mwa umphawi, akuda kuyamba ndi kuyamba. Kunja uko malo ochezeramo otembenuzidwa ang'ono pansi, ine ndinadzapeza mtengo. Ngale pamene wakuda wakalamba uja anazayang'ana m'maso mwanga ndipo anati, kodi iwe unalandira mzimu woyera chikhulupirireni? Oh, ichi chinali china chake chimene ine ndinkachifuna. Ine sindinkayembekeza kuti ndikanachipeza icho pakati pa anthu amenewo. Iwo anali nacho chimene ine ndinkachisowa. Are you in lero? Iwo sangavomereze chimene ife tili nacho. Koma ndi chomwe iwo akuchisowa. Khrushchev ena onse a iwo akusowa Khristu mu ubatizo wa mzimu woyera. Iwo usimpha zikhalidwe zawo. Iwo uwapanga amuna omwe iwo amawada kukhala abale. Iwo uchotsapo dyera ndi mkwidzi ndi mikangano ndipo uyikamo chikondi ndi chimwemwe ndi mtendere. ubwino ndi chifundo.
Yes,
inde malo osayembekezeka
kawizina
iwe umapezamo mene iwe umachifuna. Kodi ana a Israeli akanapereka chiyani zofunkha zonse za ku Igupto
mene
milomo yawo inkauka magazi
mene lilime
lawo limalendewera mkamwe mwawo. Iwo akanatha kupereka golide yense
mene
iwo anawalanda a Igupto
chifukwa
cha kumwa kumodzi kwa madzi abwino ozizira. Atsogoleri awo a mchipululu anali atawatsogolera iwo kuchokera ku Tamanda kupita ku Tamanda, kuchokera ku Maenje kupita ku Akasupe. Koma monsemo munali mutauma. Kenako apo panabwera opanda ndalama kapena opanda mtengo. Iwo linayankhula kwa mneneri ndipo linati, yankhula kwa thanthwe, chinthu chowumitsitsa mu chipululu, chinthu chakutali kwambiri ndi madzi. Pamenepo ludzu lawo linathetsedwa opanda ndalama kapena opanda mtengo, yankhula kwa thanthwe. Osati ulipire kwa thanthwero, mauyankhule kwa thanthwero. Iye akanalibe thanthwe usiku uno, iye ndi thanthwe mu dziko lotopetsa. Ngati inu mukuyenda mu dziko lotopetsa limenelo, yankhulani kwa thanthwe, simukusowa mulipira iye, yankhulani kwa iye.
Ndipo
iye ndi thandizo lopezekeratu mu nthawi ya mavuto. Ngati inu mukudwala, yankhulani kwa thanthwe. Ngati inu mukudwala ndi tchimo, yankhulani kwa thanthwe. Ngati inu mwalema, yankhulani kwa thanthwe. Mukuona, zimaoneka ngati izo zikhala paliponse. Izo zimaoneka ngati kunalibe madzi kumusi kumalo ochepa kumene kunali akasupe. Sikukanakhala madzi pamwamba pa phiriro
phepete
mwa thanthwe. Mulungu amachita zinthu mobwerera m'mbuyo basi kwa zomwe munthu akuganiza. Thanthwe malo owumitsitsa mu chipululu. Maiye anati yankhula kwa thanthwe. Lero anthu anyengidwa kwambiri. Iwo amaganiza ngati iwo angapite ndi kukanena mapemphero awo kukamulipira wansembe wina kuti anene mapemphero angapo a iwo, kulipira njira yawo kuti adutse. Ngati iwo angamange chali chichina chachikulu kwina kwake, ndipo munthu wina olemera nathandizira icho mapitirira kumakhala mu chisiriro kukhala ndi wina wakenso woti azimupempherera iye. Iye amaganiza kuti ndi zimenezo. Mulungu samafuna ndalama zanu zonyansa. Chinthu chonse chimene iye akuchifuna ndi kudzipereka kwanu ndi moyo wanu kuti uziyankhula kwa iye. Mulungu akupatsani inu ndalama, inu musanongere izo pa zinthu zimene sizikhutitsa. Muzionongere izo pa zinthu zimene zimakhutitsa. Koma akubweretsa kukhutitsidwa kwenikweni, inu simungakupeze iko kufikira inu mutayankhula kwa thanthwe. Iye anabweretsa madzi opereka moyo, opanda ndalama kapena opanda mtengo. Ndipo iwo anamwa, ndipo ngamira zawo zinamwa, ndipo anawo anamwa, ndipo anakhalabe kasupe akuyenderera mu chipululu. Ndipo chomwe chonso iye ndi thanthwero lero mu dziko lotopetsa ili kwa anthu amene akuwonongeka. Aliyense amene akhulupirira pa iye sadzawonongeka, koma adzakhala nawo mmoyo wamuyaya. Zindikirani, usiku uliwonse iwo sankasowa kuti azisinkhasinkha zamkati mkati wawo mwabweretsedwa kwa iwo usiku uliwonse watsopano. Ife timapita lero kukagula loaf ya bread. Ngati iwe uli wopemphetsa, ndipo iwe ukapita ku stolo uko ndikukati ine ndikufuna loaf ya bread, iwo akhoza kunena kuti ndionetse ine kaye poyamba ndalama yako, ine ndikuyenera ndikhale ndi masenti 25 pa loaf ya bread. Ndipo inu mumapeza chiyani mukagula iyo? Ichi ndi chakumbali pang'ono. Koma inu mumapeza chotsikitsitsa chimene tirigu angapange. Iwo amachotsamo mavitamini onse mwa iye, deya yense ndi kumupereka iye kwa nkhumba. Amasakaniza kamuluka zomata komwe kamamata deyayo pamodzi. Ndipo amamusefa iye ndi kupanga loaf ya bread opangidwa ndi manja a uve au chisi nthawi zambiri. Inu mukuona zimene inu mumazipeza mu bread wanu nthawi zina, imbulu ya tsitsi ndi zinthu zachiwelewele ndi tizidusa tokulungira ndi china chilichonsecho mene chima gwera mophikira mmenemo anthu ochimwa okhala ndi matenda opatsirana pogonana ndi chili chonse kuzisakaniza mmenemo ngati inu mutaona iye akupangidwa inu simungathe nkomwe kumudya iye ndipo komabe inu mumalipira masenti 25 anu kapena inu simumupeza iye ndipo mulungu amawadyetsa iwo usiku uliwonse ndi mkati opangidwa ndi manja angelo opanda ndalama opanda mtengo ndipo lero mkati umenewo kuyimira khristu moyo wa uzimu anatsika kuchokera kumwamba kuti adzapereke moyo wake ndipo mulungu amawapatsa ana ake tsiku ndi tsiku chowachitikira chatsopano inu mukumbukira ngati iwo ausunga mkatewo iwo umawonongeka inu mumamva wina akuyankhula zakuti chabwino ine ndili ine ndikuwuzani inu ine wachilutera ine wachipresbyteria baptist ine wachipentekoste meneyo ndi lofu ya bledi chabe yopangidwa ndi dzanja la munthu izo zonse zomwe ziliko kwa izo zonyansa basi ndizopangidwa ndi manja a anthu koma pamene iwe umva chokuchitikira cha umboni watsopano mawa uno mupemphero mzimu woyera unabatiza moyo wanga mwatsopano oh mbale menecho ndi chakudya cha angelo iye amawadyetsa iwo mwatsopano tsiku ndi tsiku chokera kumwamba mivumbi ya madalitso ife tikuifuna madontho achifundo motizungulira ife akugwa koma pa mivumbi ife tikuchonderera oh inde mizani kuchokera kumwamba yatsopano ambuye khristu mkati wa moyo muponyere iwo mu mtima mwanga ndipo mundilole ine ndikondwerere kukhalapo kwake kwakukulu ndithudi iwo anali othokoza iwo anali oyamikira ndipo mwamuna aliyense kapena mkazi amene wabadwa mwa mzimu wa mulungu ndikulandira mzimu woyera nthawi zonse adzakhala othokoza sibe kanthu kuchitika chiyani inu mudzakhala oyamikira monga mnyamata wang'ono wa khungu uko kumapiri peni wang'ono iye anabadwa pafupifupi usinkhu wa miyezi 8 yakubadwa ng'ala inayamba kumayala m'maso mwake makolo ake anali osauka iwo amakhala mbali mwa phiri la makande ndipo iwo ankadziwa kuti maoperesheni amenewo akanakhoza kupulumutsa maso a bene wang'onoyo kuti azikhoza kupenya iye anali mnyamata tsopano wa pafupifupi usinkhu wa zaka 12 zakubadwa makolo ake amangokwanitsa zokwanira zopezera bled ndi nyama pa chaka iwo sakanakwanitsa operationiyo oyandikana nawo onse pamodzi amamuona beni wang'ono akumayesera kusewera ndi tiyana tating'ono kunja uko wa khungu iye samatha kuona zimene iye amachita iwo amamva naye chisoni ndipo mmodzi aliyense chaka chimenecho anayikamo kagawo kakang'ono kowonjezera ka mbewu iwo anagwira ntchito molimbikirapo pang'ono mu dzuwa ndipo pamene mbewu zinagulitsidwa mu chilimwe iwo anatenga ndalamazo ndipo anamuyika beni wang'ono pa sitima ndi kumutumiza iye kwa adokotala iwo anachita operationiyo ndipo inayenda bwino ndipo pamene iye ankabwererako oyandikana nawo onse anasonkhana pamenepo pamene beni wang'ono amatsika sitima maso ake ang'ono owala akunyezimira iye anayamba kufuula ndi kulira pamene iye amayang'ana pa nkhope zawo mmodzi wa makondaktalawo anati mwana zinakutengera ndalama zingati operation imeneyo iye anati bambo ine sindikudziwa zomwe zatengera anthu awa koma ndine wokondwa ine ndikutha kuona nkhope zawo omwe analipira mtengo wake umo ndi mmene ife timamvelera ine sindikudziwa chomwe izo chinamutengera mulungu ine ndikudziwa iye anandipatsa ine chopambana chomwe iye anali nacho mwana wake koma ndine wothokoza kwambiri kukhala ndi kupenya kwa uzimuku kuti ine ndikutha kupenya mu nkhope yake ndikudziwa kuti iye anandifera ine ine sindikudziwa zomwe izo zinamutengera iye ife tilibe njira yoti kuziwerengera izo mtengowo unali waukulu kwambiri ine sindingathe kukuwuzani inu omwe iwo unalili koma ndine wothokoza ndine woyamikira kuti mmenemo ine ndinali wakhungu nthawi ina ine tsopano ndikutha kupenya ndine woyamikira kuti pamene a mayo brothers anandiwuza ine kuti nthawi yanga yatha pamene madokotala anandiwuza ine kuti ine sindingathenso kukhala moyo zaka 25 zapitazo ine ndili moyo lero ine sindikudziwa zomwe zinamutengera mulungu koma ndine wothokoza kuti ine ndili moyo nthawi ina ine ndinali wochimwa womangidwa mu tchimo ndikupweteka kwa mtima maopa imfa koma lero imfa chigonjetso changa haleluya iyo ikhoza kokha kutibweretsa ine mukukhalapo kwa iye yemwe ine ndimamukonda kuti ine nditha kuyang'ana pa nkhope yake iye anasintha chinthucho ndi operation iye anatenga mtima wanga wanaupanga iwo kukhala watsopano ine ndikudziwa china chake chinachitika kwa ine mu pepala kugwa kwa masamba kwapitaku mu Minnesota mweneko kunali mnyamata wang'ono yemwe anatenga njinga yake ndi kupita ku chalichi mmawa wina ku Sunday school mwamuna wang'ono wina mawu yandikana nawo iye analibe chochita ndi Sunday school iye anamutenga bwenzi wake wamkazi ndipo anapita makasewera pa Ayes ndipo bamboyo anali munthu wachikulire ndipo iye anafika pa Ayes wopyapyalayo ndipo anagwapo iye anali atamuseka mnyamata wang'onoyo mmawa uja pamene iye amayenda mu msewu namuwuza bwenzi wake wamkazi anati ndikaguluka otentheka ako kakupita ku chalichi icho ndipo pamene iye anagwa pa Ayes bwenzi lake la mkazi anali kutali ndi iye iye anali wopepuka iye anadutsapo koma pamene iye anabwera ndikudzayika mikono yake pa Ayes iye anawumapo ndipo anatsakamira pa Ayes iyo bwenzi wake wamkazi anayesera kuti amugwire iye koma iye anali wolemera kwambiri kaziyo amaswa Ayes iyo iye anamufuwulira iye bwelera bwelera iwe ugwera mkati ndipo ife awiri tonse timira iye anafuwula iye analira ndipo panalibe choti nkumuthandiza iye patapita kanthawi uko pamwamba pa phiri panabwera kanjinga kakang'ono kakupalasa nyamata wang'ono ali ndi baibulo mkhwapa mwake iye anamva mifuwuyo ndipo iye anathamangitsa njinga yake yaing'ono analiyika baibulo lake pansi ndipo anathamangirako pa Ayes anakwawa pa mimba yake yaing'ono atavala zovala zake zabwino mpaka anagwira mikono ya bamboyo ndipo anapitilira kumukokera iye mbuyo kufikira iye anamutulutsamo iye mu Ayesimo anathamangira uko ndi kukayimitsa galimoto iwo anayitanitsa ambulasi ndipo anamutengera iye ku chipatala iye atatha kupita ndi kukalipira ambulasi anawalipira madokotala chifukwa cha majakiseni achibayo ndi zinthu zimene iye ayenera kuti anamupatsa iye anabwera kwa mnyamata wang'onoyo iye anati mwana wanga kodi ine ndili ndi zako zingati iye anati palibe iye anati ine ndili nawe ngongole ya moyo wanga iganizani za zimenezo ndalama sizikanatha kulipira izo unali moyo wake umondi mmene ife tikuyenera kumamvelera kwa mulungu osati kuti tigule njira yathu ndi china chake koma ife tili naye ngongole mulungu ya moyo wathu pakuti ife tinali kufa ndipo tinkamira mu dzenje la tchimo mulungu anaponyera mikono yake ndi mwinjiro pa ine ine ndinali kumira mozama mu tchimo kutali ndi gombe la mtendere nditadetsedwa mwakuya kwambiri mkatimu kumira kuti sindidzadzukanso koma mbuye wa mnyanja anamva kulira kwanga kosimidwa kuchokera m'madzi ananditukula ine tsopano ndine wotetezeka ine ndili naye iye ngongole ya moyo wanga inu muli naye iye ngongole ya moyo wanu inu muli naye iye ngongole ya moyo wanu kuti muzimutumikira iye osati kuupereka iwo mayendayenda ndi kumadzibwekelera zachipembedzo chanu cha tchalichi osati kumayendayenda ndi kumawatsutsa ena mwakuyesera kuti muzitumikira ndi kuwapulumutsa ena ndi kuwabweretsa iwo ku chidziwitso cha ambuye yesu khristu mwana wolowelera kotseka ine ndikhoza kunena ichi pamene iye anali atawononga chuma chake chonse chuma cha abambo ake ndi kukhala kwa chisokonezo ndipo pamene iye amabwelera kwawo iye amagona mukhola la nkhumba ndipo iye anabwera ozizindikira yekha ndipo iye anati yantchidwa ngati olembedwa abambo anga ali nawo anali nazo zochuluka zosunga ndipo ine pano ndikufa chifukwa chosowa bwanji ngati iye akanayesera kunena kuti ndikudabwa ngati ine ndili ndi ndalama zina zomwe ine ndingathe kukawabwezera abambo zomwe ine ndinawononga pothawa ndi izo iye amadziwa chikhalidwe cha abambo ake ndipo iye anati ine ndidzuka ndipo ndipita kwa abambo anga abambo sanati dikira miniti mwana kodi iwe ukudzabweza ndalama zanga ayi iye sanamuwerengere iye machimo ake Iye anali wokondwa kuti iye amabwerera. Iye anali wokondwa kuti iye wafika podzizindikira yekha kwa iye anali mwana wake. Iye anali mwana wake yemwe. Iye anali wokondwa kuti iye anali pa njira yake yakwawo. Tsopano iye sanavomereze tchimo lake koma iye anali wokondwa pamene iye anabwera podzizindikira yekha ndipo anati ine ndachimwa pamaso pa Mulungu wanga ndi pamaso pa abambo anga. Ine ndidzuka ndipo ndipita kwa iwo. Ndipo pamene iwo anamuona iye patali, iwo anathamangira kwa iye ndipo anamupsopsona iye. Ndipo iwo anati, muphe mwana wang'ombe onenepayo obanda ndalama, mundibweretsere mwinjiro wapamwamba kwambiri obanda ndalama, mundibweretsere mphete obanda ndalama, muyiveke iyo pa chala chake. Tiyeni ife tidye timwe ndipo tikondwele, pakuti mwana wanga uyu anatayika ndipo tsopano wapezeka. Iye anali wakufa ndipo tsopano iye ali ndi moyo kachiwiri. Tiyeni ife tikondwelele izo. Ndinene ichi abwenzi kuti nditseke. Chinthu chokhacho chimene chimakhutitsa zinthu zenizeni zokhazo zomwe zilipo, zinthu zabwino zokhazo zomwe zilipo, sizingathe kugulidwa ndi ndalama. Izo ndi mphatso zaulere za Mulungu mwa Yesu Khristu, chipulumutso cha moyo chimwemwe. Bwerani ndipo mudzadye ndipo mudzakhutitsidwa. Chifukwa chani inu mukuwonongera ndalama pa izo zimene sizili chakudya ndi kugwirira ntchito yanu pa izo zimene sizimakhutitsa? Mverani mochilimika kwa ine ndipo mudzadye izo zimene zili zabwino, ndipo mulole mtima wanu ukondwere wokha mukunenepa uko. Tcherani makutu anu ndipo mubwere kwa ine, imvani ndipo solo yanu idzakhala moyo, ndipo ine ndidzapanga pangano losatha ndi inu ngakhale zifundo zokhazikika za Davide. Zinthu zonse zomwe zili zokhalitsa, zinthu zonse zomwe zili zabwino, zinthu zonse zomwe zili zokondweretsa, zinthu zonse zomwe zili zamuyaya ndi zaulere, ndipo simulipira chilichonse. Mapeto akulemba kwa buku ili ilo linati, aliyense amene akufuna loleni iye abwere ndipo adzamwe kuchokera ku madzi akasupe amoyo kwa ulere opanda ndalama, opanda mtengo. Chifukwa chiyani inu mumawononga ndalama pa izo zomwe sizikhutitsa ndi kulola zinthu zenizeni zimene zimakhutitsa zaulere zipite zosasamalidwa ndi inu yeni? Tiyeni ife tipemphere. Pamene inu muli chete ndi mupemphero, kodi alipo muchipinda chino m'mawa uno iwo amene sakumwa kuchokera ku kasupe ameneyo, amene zokhumba za dziko zikanalibe mmoyo mwanu, ndipo inu mukufuna musinthe malo anu omwerapo mmawa uno kapena katapira wa ndalama zanu? Inu mukufuna kuti mubwere ndi kudzagula kuchokera kwa Mulungu wopanda ndalama, wopanda mtengo, uchi ndi mkaka, zimwemwe za vinyo? Kodi mungakweze mwamba dzanja lanu ndi kuti mundikumbukire ine mʼbale Branham pamene inu mukupemphera? Mulungu akudalitseni inu Bwana, Mulungu akudalitseni inu Bwana, Mulungu akudalitseni inu Mulungu. Alipo ena omwe angati ndikumbukireni ine mʼbale Branham pamene inu mukupemphera. Ena inu anyamata, yeah, amene mwaononga moyo wanu ma ora amene amayi anakhala mupemphero chifukwa cha inu ndi abambo, kuphunzitsa konse kumene kunachitika pa inu, ndipo komabe inu mwazitayira izo kumbali kuti muzimvetsera ku kunong'oneza kwa mdyerekezi. Tsopano inu mukukhumba nyimbo za mdziko, zinthu za mdziko, ndipo inu mukubwera odzizindikira nokha monga olowererayo mukhola la nkhumba. Kodi inu mungakweze dzanja lanu Mulungu mbale ndi kuti Mulungu ndikumbukireni ine, ndibweretseni ine kwa ine mwini mauno, ndilole ine ndibwere ku nyumba ya Atate anga? Izo sizikutengerani inu chinthu chimodzi, iye akuyembekezera inu. Ndibe kanthu zimene inu mwachita, ngakhale machimo anu akhale ngati kapezi, iwo adzayera ngati matalala, ofira ngati magazi, iwo adzayera ngati ubweya wa nkhosa. Kodi iwo ali mukupezeka kwa Mulungu amene angakweze dzanja lawo? Iwo amene akudwala ndi osowa anene, ine, ine, ndinagwera mudzenje. Satana wachita choipa kwa ine. Iye, wandilumalitsa ine. Ndipo wandidwalitsa ine. Kapena china chake. Ine ndikukumba mmawa uno, unyolo wachikhulupiriro cha Mulungu, kuti usunthire mu mtima mwanga, kuti undikokere mwamba ine, kundichotsa mu dzenje ili, monga mwamuna wa pachipata, chotchedwa chokongola. Wezani manja anu, Mulungu akudalitseni inu aliyense. Ambuye, ine ndikubweretsa kwa inu ola lino, iwo amene akweza manja awo pachikhulupiriro cha machimo awo. Inu ndinu Mulungu, ndi Mulungu yekha. Apo pomwe iwakhala tsopano, ndi pamene inu mwayankhula ndi iwo. Ndi pamene inu mwawatsimikizira iwo kuti iwo ndi olakwa. Pamene mawu apeza malo ake, ndipo mzimu woyera unayamba kuyankhula ndi kunena. Inu ndi olakwa. Tembenukani ndipo mubwererenso kwa Mulungu Atate. Ndipo iwo anakweza manja awo kuonetsera kuti iwo akufuna atuluke mkola la nkhumba ili la dziko lapansi kuti abwere ku nyumba ya Atate kumene kuli zochuluka kumene iwo sadzasowekera kubweretsa chilichonse. Monga mlakatuli wanena bwino, palibe kanthu mmanja mwanga kamene ine ndikubweretsa. Mophweka basi ku mtanda wanu. Ine, ndikukangamirako. Lole iwo abwere, mokoma, modzichepetsa, ndipo atsutsidwe, ndikupereka mioyo yawo. Ndipo inu, mudzawabweretsera mwinjiro wapamwamba ndi mphete, ndikuyika pa zala zawo, ndikuwadyetsa iwo ndi mana a mwana wankhosa ophedwa. Perekani izi Ambuye. Alipo awo amene akudwala ndi otunduzidwa, iwo ndi osowa. Satana wawaponyera iwo mudzenje. Zosa kaikitsa akusowa ndalama za operation. Zosa kaikitsa mwina mwake ambiri a iwo sakanakhoza kuchitidwa operation. Mwina mwake adokotala sakanatha kuchotsa choyambitsacho. Ngakhale ngati iye akanakhala ndi ndalama zochuluka kwambiri. Koma inu ndinu Mulungu. Ndipo ine ndikupemphera kuti ola lomwe lino pansi pakudzoza kwa mzimu woyera komwe kuli pano tsopano kuti inu muchiritse aliyense wa iwo. Mulole iwo achiritsidwe. Kuchokera kumutu wawo mpaka kumapazi kwawo kachiduswa kalikonse. Ngati iwo ali opanda chimwemwe chipulumutso chawo iwo sakukondwera nacho icho konse. Monga David anati wakaleyo, bwezeretsani chimwemwe cha chipulumutso changa. Mulole iwo alandire chimwemwe ndi chisangalalo pakulunda kwawo ndi kulema, pakuti inu ndinu thanthwe mu dziko lotopetsa. Ndinu mthunzi mu nthawi ya mkuntho. Pamene mdyerekeza kuvunga nthenda iliyonse ndi mzinga pa iwo. Ndinu pobisalapo mu nthawi ya mkuntho. Mulole izo zikhale chomwecho lero Mulungu. Pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Mofe wandi mwachikondi Yesu akuita. Akuitana pa inu ndi ine. Ngakhale ife tachimwa, iye ali ndi chifundo ndi chikhulupiriro. Chikhulupiriro pa iwe. Wera kwatu. Sopano ngati inu mukukumba kutero, bwerani kuguwa, ndipo mudzagwade pansi. Ife tikhoza kupemphera nanu, kudzozani inu, chilichonse chimene ife tikhoza kuchita. Ndinu olandiridwa. Olema bwera kwatu. Mona magikondi Yesu akuitana. Akuitana ochimwa. Bwera kwatu. Kodi inu mukunkonda iye, Tedi? Iwe ungatipatse ife poyambira. Ine ndi mkonda iye, ine ndi mkonda iye. Fukwa iye anayamba kundikonda ine. Kodi iwe ungapapeze? Tieni timbe iyo kwa ulemerero wake ife tisanasinthe dongosolo la nsonkhano pamphindi chabe uku ndikupembedza kuthenga wapita ndine wokondwa kwambiri kuti inu mwaulandira iwo mupemphere kuti iwo ukuchitireni inu zabwino pakuti iwo wandichitira ine zabwino oyankhula iwo ine ndikupemphera kuti kudzoza komweko kumene kunaperekedwa kwa ine kuti ndiyankhule iwo kwa inu inu mwaulandira iwo mukudzoza komweko komwe iwo unatumizidwiramo ambuye adalitse iwo ku mtima kwanu chabwino ine ndinkonda iye tsopano ingotsekani maso anu pamene ife tikuimba kwezani mmwamba manja athu ine ndinkonda iye chifukwa iye anayamba kundikonda ine na ndigulira chipulumutso changa pante tsopano tiyeni tingoweramitsa mitu yathu ting'ung'udze iyo inu mukumukonda iye kodi iye si ali weniweni mu mtima mwanu kodi palibepo china chake chokhudza iye mene chili chenicheni basi ine ndimukonda iye chifukwa iye anayamba kundikonda ine anaponya chingwe cha moyo kuchokera ku Calvary anadzachikoletsa icho ku mtima wanga musayiwale mbale Carmont atilalikira ife usiku uno usiku wa mgonero ngati inu mukuwakonda ambuye mubwere kuno ndipo mudzadye mgonero ndi ife ambuye akalola ine ndidzakhala nanu inu kuno ameneyo ndi mpongozi wa mwamuna wa mbale Tony Zabel mbale Tom ochokera ku Africa mwana wake wa mwamuna mnyamata wabwino wabwino kwenikweni Kristo khazikika mwaliki wabwino wang'ono chifukwa iye anayamba kundikonda ine na ndigulira chipulumutso changa pamtengo wa Kavari pamene tili ndi mitu yathu chiweramire tsopano pamene piano izipitilira ambuye yesu ife tikukonzekera kuti tilowe msonkhano wina ambuye ife tikukuthokozani inu chifukwa cha mzimu woyera umene wayankhula ku mitima yathu ndipo ndife wokondwa ambuye kuti inu mwatichitira ife ichi ndipo mulole mawu anu asabwerere kwa inu wopanda kanthu koma mulole iwo akwaniritse icho chomwe iwo anakonzedwa kuti adzachite mulole iwo akhale mmitima yathu yonse kudziwa kuti zinthu zonse zenizeni ndi zinthu zokhalitsa zimachokera kwa mulungu wopanda ndalama wopanda mtengo chifukwa chiyani ndiye ife timavutika ndi zinthu ndikuzipanga izo ndochitika cha moyo ndi imfa chotero pa zinthu zimene zidzawonongeke tiloleni ife tivutikire mochuluka ambuye pa zinthu zimene sizidzawonongeka zomwe zilibe mtengo mtengo unalipiridwa kwa ulere ndi kuitana molandira aliyense akufuna muloleni iye abwere mudalitse gawo lotsatira la msonkhano uno perekani izi ambuye ndipo mukumane nafe usiku uno mudalitse msonkhano wa ubatizo mulole pakhale kutsanulira kwakukulu mulole anthu awa amene ati abatizidwe mu dzina la mwana wanu wokondedwa ambuye yesu mulole iwo adzazidwe ndi mzimu woyera mulole anthu awa amene anakweza manja awo kuti akulapa mmawa uno machimo awo mulole iwo abwere adzalowe mu zovala za ubatizo ndi kulowa mu dziwe ndi kudzatsimikizira kwa dziko lapansi kuti iwo akhululukidwa machimo awo ndipo iwo akubatizidwa kuti iwo achotsedwe mu buku perekani izi ambuye kale ndi mbale Drummond usiku uno amene iye azitibweretsera ife uthenga watsopano kuchokera ku mpando wachifumu mumudzoze iye ndi mzimu woyera Ndipo mukhale nafe pamene ife tizidya mgonero. Mulole mitima yathu ikhale yoyera ndi yangwiro. Mulole pasakhale chodetsa chilichonse mwa ife. Mulole magazi a Yesu atitsuke ife ku tchimo lonse. Perekani za Ambuye. Chotsani kudwala pakati pathu. Ndipo tipatseni ife chimwemwe ndi mtendere. Kudzera mwa Yesu Khristu ife tikupempha izi. Amen. Ine ndinkonda. Kodi inu mukunkonda iye? Tsopano kwezani mmwamba manja anu kwa iye. Ine ndinkonda iye. Tsopano fikirani ndipo mugirane chanza ndi wina wake wapafupi nanu. Oyamba. Russell, ine ndikunkonda iye. Ngati ine ndingafe lero. Ine ndikunkonda iye. Ipo ana ndigulira. Ukonklondola. Fikirani po zungulira. Ndipo mugwirane chanza. Chipulumutso paka va. Chabwino mbale Neville. Ndicho nena chake. Chabwino.